Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Do yo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Alal bar sappo je lewru décembre 2014 sappo je yamde jabri maslimaji debbe joomi den tawa e der maison de la presse bamako sekirabe studio tamani kido o sa jotti nono do kabaruji di hande yo sakike modo Umar Waygalo on competitu wi dum wonon botu utta to Dakar to on jowirdo do jam e deejero holita wede dum timmi kenya to Dakar to kanko hore jo leedi ndi o holiti wi de asulu basiji mali di fu yoto libito do iwri ko heleede le dum wonon kawritimbe tombe fu fe goto yadda e goddo do ngol kongol dum wonono gube murtude goddele saha leedi meden diibe kolitiwide kambe dobe tawda fa jam e deejere nyiiba le mari fo e mangal mudu ka fa hande ko be ngati ko be tuttay dum fe dum wonono wiide fa be biyana saha leedi meden di bale dum woni hono rewbe alislamen holitam wiyede be kawriti du dum woni illa kenya to cise be to do bamako do e be kani hawrtinto ko yaate balde didi be bi dum be ngadano be ngatto fufa be jaltina le hen tati alislamako yalla jam e deejeran nyiiba le mali fu e mangal mudum aljumar jabbi non de holitam wiyede dum woni hono laawi mawdi puddi tamale saha leedi meden to dum woni laawol ngol ngol hani urude faato gundam ton dum warda le baler leedi meden di be koliti wiide du dum wada hono yirwer wadirta bangal kebele leedi meden di dum yafina jahole garol dum wonon iwrobe le hal be fa ngabbe balerdo se kirab di wonono kabaruji mawdi dum jogini on do hande di bismillah modon e heraade batu modo dum wonono putno to Dakar to jowido do deederle Afrique do holita wede o timmi kenyan kanko horejo leedi ndi o Ibrahim Boubacar Keita holiti wide asulu basiji gondi dum won le mali di futo libito iwri hono kambe ko he leedi dum won jaabe su kawrte o batu be foy goto yadde goddo wide ton jaati dum iwri dum wonon to libito ton hono basiji di jaati di iwri so nati le mali do hono wori barke sise
Ibrahim Boubacar Keita faccitani fa laabi walde dental leedi aduna wide golleji di be putno di njubbaaki gam raf yubbinde di golleji dun sabim bini di tital laji di mali ngoni le mudun le watti joni o ndardi honorojo makko mo chad o ndarda onu fiyana baleri leedi libi dabreji fu kandi fa di tital laji hada e lawol Idriss Déby tawama e jonde keerinde Dakar nde o ndardi kanko e hore makko walde dental leedi aduna be piyana leedi libi ndi dabare o holliti wiide di tital laji e mali ngoni le mudun di bonanda fewnaado leedi libi ndi dun sabim bini di tital laji fa di bonandaji ka e lawol kina be piya dabareji fu kandi fiyede fa di bonandaji hade o holliti wiide arme fu wala le ruunde Afrique nde mbawbe sakkade jaadinkobe iwrobe libi be so dabareji ana hani fiyanede tidal laji sahal di ana wajimbini be adoro e leedi libi ndi sabi ton woni asolul tidal laji di
iminoide walde to libito dum timminta hono tidalaji gondi ton di non kanko professeur Issa Ndiaye o hollitir wiide dum wonon janginowo jande do do wure nde o litiwde wakkati jono dum won hono leedel Afrique de fana kani rentinde arme mu en de be ngad arme goto non watta so be tabintina dum won deejerle Afrique fu e mangal mudu Issa Fagaba Sisso ko kanyu landidire makko kede ko barke Sisso faccenti non
gonga ya samgol kadafi waddi kuteji kewdi le sahel fawarde e le mali yo dun no wana golle motilaki yo dun kutte hippade leedi batte yidde waltinde laamu mudum karahan hono yidde hebde ko yidi le wolde wonde kasen an micintina kan ko wadi afghanistan irak na pale godde ko e jabbade batte o ta habi ton hadi wayde denagu ton ko beydali fu buitali dum beydan tan pati ciume yesoji meden sabe torrobe be hebe ballatabe yo tajire leedi arab ko kanan ko be leedi Afrique ko edata so pay gukke mude onina otam famballa dum ben ko yidum horade bolum e hakilam e be kani hebande hore mabbe dabare denagu Afrique be cullana ndima ko leede Afrique ko nayi e denagu le une africaine ko wana tugade Nations Unies
sakiraabo yo dum Ousmane Diko non oro mbaawi neltirde miijoji modo e hello amen bembal ande ngal men noddirta phase Facebook go
tamani
kambe gube arme dum wonono gonde le saha leedi meden di e menelaabe kolitiwide wakkari jono be tawda yalla jam e deejeran nyiba le mali fu e mangal mudu ka faande ko be kolitiwide le hen ko kambe dum wonono wiide fa be biyana saha leedi di sa jeewi jaati dum wonono ko tonga dereji di to to Alger to ko dum hollita wiide yoga e saha leedi di di fu kambe ngarta wiande dum ka dum hollita ta wiide hono leedi di fecce tendide wakkari jono be kolitiwide kambe be tawda hono fa jam e deejere warta le mali fu e mangal mudu kanko atay Agu Mohammed o kumini do dum wonono kibar ne da ko le walde e nelande kede mo kanko atta he o jati
ordination daga en bi mine system federal uni solution system federal o ana hebna yimbe azawa yimbe mali joode nokki mabbe nanga dum e politique mabbe security mabbe development mabbe administration mabbe nokki e tuma joodri o system dum wadai joodi integrity di Mali wada jouer forme lek de l'état wada jouer international kamar dum minen joni en bi jam ana wuli menen dare jam law dem oron en dal sala ana laato e ana heddo e kindi o wonata law sala inde fu ana heddo jogin en kumulu
kambe dum non dentengal baale rewbe le alislamé gombe le mali be be ngadi kawrital mabbe kenyen tatabal do CIC be do bamako do be koliti widdube ngaran yaltinde li hen dati dum non bangal alislamé ko yela jam e dederan niba le mali fu e mangal mudu be ngadano be ngatta du fa tayono mali ko be fa nar damal gotal jattira damal gotal kanko kadija togolo yo hore dum won de do walde jato yowtidi to e nader dinyo kayda ko usman diko faccinti on
yo golle amen walude dejere kawral e dewrintina fa warde e neddaku dum wadi so men imi men dari fa dane do men kedi e golle suudu baba mali wala ko ndarta kana dejere kawral fawarde e wadde fa kebal wada le mali dum ana wayi latade bato amen o wadi wattu mo kaldal arje wanda fa dejere warta kany e denagu leedi me yo dum nokku mo men kaani hollitinde miden tawda e mali leedi ni fecetaake ngakeji jabbi di ana kaani hokkude en waju do dental wala fu dole wala
holi tawede golleji mawdi dum fuddi le saha leedi meddi ndi datol mangol an haadi iwrude dum won to gundam tongol wara faali baleri leedi ndi holi tawede gol datol du sa jeewi dum yafina dum wonon kebe jafirta leedi meddi ndi dum yafina jahol e garol hore yimbel iwrobe le saha leedi ndi so garda le baleri ndi kanko dum won hono mer godo to o jattino dirte ummu sal sekko haali nafaaji kewdi ko ne gol lawol kede ko usman di ko faccinti ni on
Kutere gole ngol lawol joini gikkeji amen nana sawtini berda amen joini hakkilaji amen dum yodun lawol beedowol kebal ngol lato sababu golleji kewdi kebe e maggol e ngol heedani du paale kewde bangal yirewere dum latanto yimbe mali sultere le yawara malinke fu ana hani humanade dum fa odo golle jeega fa keben no lawol ngol dararo lawol e gel seeka gelle kewde e ngol yirwina julaku dum ngol lato sababu badulirde paale kewde e le faka malin ko do fu
malien en général
malin ko be gombe jolaari dum won to sintobe be balliri mali ko yaata e millioji 10.9 CFA dum woni fa mali heba kaba e jonte e bolade hono de ngori e leedi meden di holi ta wedle on balli gudu hono dum woni ko jakkirte wulare ko tawa mali hen
tamani tamani sijo tamani
sakiraabe je hen jeyo hodo won le réseau ngaji men do holli tam wiade dum wonon to tumbuto tole laamu ton o laana micite de wiide yuino to dum wonon le yontere jabbi nonde holli tam wiade yimbe taton kanyen gon ko jiita ka fa hande beta ko won goto jiita do hakkunde mabbe jatti debbo jiaa o du yama du wana jaa duubi 35 to kayto hono yimbe le dum won hono joggi be gala darbe sanne be be koliti wiide be joggi tiidalaji sanne be koliti di tiidalaji hono laamu gondo to kayto o to nyofinke to holli tam wiade wono walde wonde ton fa humininde hono yirwer irta le sa hengel fu be ballidama ko yata e milliardji nay CFA ngado on balligu dum won hono leedi nodir tendi peyi bandi wiama dubbe ngadan yirwer dum won hono commune ngaji jeddi ngodi le lamu nyafinke o hono bangal tellal en jangal mudde ngardam faado kuccala do holi tawed dum won hono dogotoro en gombe to gombe le kere duuji be e be gondi dum won beedude bawde mabbe to kuccala to jangal mudde ngardam faado kita do holi tam wiede be ngadi to non kawrital mangal faado kolla jama o nafaaji ko woni muina suka ay ngabbe gal kawrital du dum won hono waldinde no dirte UNICEF ne jangal mudde ngardam faato mutito do holi tam wiede be ballirama to kulleji kewdi to mutito dum wonon buubidi ko mutita laawi di fa hono ko nande mudu ngado o golle dum won hono kanaki hore ministre no dirte do Musa Mara o jangal mudde fa hande en keddoto to mutito holi tam dum wonon yibbe le hala nane ngombe tombe ko futi chapan to e bo gonde famine dum won haggeji sukabe to mutito sakiram do kaddi ten nyalo mo hande o yeji jango